ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele ngikwamukele futhi engosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo Phithi Ngema ongumlomo kaBenedict Dimet we-Christian Networks. Uma kusuka amanzi esengaphezu kwentamo, siye sifuna ukulahla sidele. Amandla ethu ahluleke, amehlo ethu abe mfiliba. Izandla zethu ziyethe, ugqozi lokwenza noma yini uNkulunkulu asibizele ukuyenza, silibone ukuthi hayi alisekho. Yebo, mase sekuxakile ufuna ukudela. Nesiqinisekiso sokuthi sonke sinazi inkathi enjalo empilweni zethu. Isikhathi thizeni kwakunogqozi ezinhlizweni zethu ngempilo esasiyiphila. Kodwa manje leyo nhlansi ayisekho. Konakalaphi? Kube sengathi sibhekene nenkungu emgwaqweni. Kukabili, kube ukuthi silokhu sincanga kancane kuyo, sisebenzisa lowo mdlandla omncane okuba semgwaqweni. Kumbe sivese sijike sibuyele ekhaya. Kumbe gcine ngamazwi athi konke kuncike kimi, ngimele ukuqhubeka kulokhu ngiya phambili. Kumbe njengokusho kuka Bruce Wilkinson mayebhala encwadini yakhe esihloko esithi Umkhuleko kaJabesi, unenkulumo ethi sengihambe kakhulu, ngagcina ngiphethela endaweni ongeyona. Futhi njengokuba sengivele nginakho konke engikudingayo okuyizinsiza, ngidinga ukuphuma ngokushesha. Kodwa ubungathini ma ngingakutshela ukuthi ikhona indlela yesithathu engcono kakhulu. Eyokuqala, Izikronike 16:11-12. Funani uJehova namandla akhe, nifunisise ubuso bakhe njalo. Khumbulani imangiso zakhe azenzileyo, neyibonakaliso zakhe, nezahlulelo zomlomo wakhe. Lokho mna nawe engasebenza ngikuzuze ngingedwa, angisho ukuthi kuyi-teaspoon nje olwandle. Uma kuqhathaniswa nalokho, uma sisebenza noNkulunkulu ngesikhathi amandla akhe egeleza kithi, ngilalele. Ongadalwe neze ukuba lolu hambo uluhambe wedwa. Funani uJehova namandla akhe, nifunisise ubuso bakhe njalo. Ukuyi toilet devotion e fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.